Put your hands together, give Jesus a better shout.
Neno lako kama vile jana ina nguvu leo na milele.
Limeinu liwa neno lako kama vile jana ina nguvu leo na milele. Imezidi nguvu kuta za Yeriko, inaamuru maji kutoka mawe jangwani. Neno lako imeinuliwa, imebeba neema ya waliosahaulika, inajibu maombi yaliyopita kutarajiwa. Neno lako umesema, haleluya, amen. Oh, aya, kama vile jana nina nguvu leo na mile, sema lime.
Inaamuru maji kutoka mawe jangwani.
Neno lako
sema nami, aya,
imeinuliwa,
hey. Imebeba neema ya waliosahaulika, imejibu maombi yaliyopita kutarajiwa.
Believe
in you.
Jesus, get the King Jesus over the shadow.
Hallelujah.
Hallelujah. You have lifted your heart above your name. Thank you, Jesus.
Oh,
hands together, give Jesus a bit of shout.
Tanzania.